nishike ma paka idinde jura huyo tuwache maneno ya watu hayo hao hao wabaya hao wanataka kuzusha maneno hao bigi di shida pesa na kuida mfano wa gospel ama kaswida ebu kinyonge chako kiuno mfano wa gangsta kinyonga wida mami lo heya mami lo heya
Tarantino once again Tina Red in the house, my nigga. Tupo kwenye verse. We know my life, we know my dream true. Woo! I say, you drive me crazy, moyo boom boom. Woo! Kama gharama hazihusu. Niruhusu. Nipe shavu nikuhusu. Nipe mapenzi na paka ni date sitaki kupita my long way. Nipe nipakate kiburi nipate ni sawi ya low pita far away.
Mami low, hey ya. Mami low, hey ya.
Shanga vikungu miguni oh. Moyo kubumba kubumba res. Tupo kwa bass. Father on the beat now.
I miss you too, baby. I'm on my way.